ube utakisa inhliziyo izinkinga zomhla imigilamkhuba yona yezwa ngabantu yosebenini na izinkinga zomhla imigilamkhuba yona yezwa ngabantu
Isn't king of some time? Imitate the Kubayoni, yes, I'm a band.